Tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimujye kure.
Nikose.
Ndakumva.
Ubundi byo numva ngo uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo uburenganzira se ni ubuhe? Ndamutse ntasobanukiwe n'icy'amategeko abivugaho, ntabariza he mu by'ukuri?
Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi, usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe.
Ni kuri Radio Ijwi rya Amerika ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM.
Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda.
Amahoro y'Imana bane namwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda za Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye uyisabye Christina na Dino wa Mahoro ni uhagarariye iki kiganiro mu gihe Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Nizere ko namwe mukomeje gukurikira Radio Ijwi rya Amerika mumeze neza. Mu kiganiro cya none nk'uko mumaze kubimenyera kabiri mu kwezi tubagezeho ingingo zigaruka ku burenganzira bwa muntu. Uyu munsi turi bwumva abafite ubumuga bukomatanyije ku kijyanye n'uburenganzira bwabo mu kuba bahabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Hari abafite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva no kutavuga, bagorwa no kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga kandi bafite ubushobozi bwo gutwara. Bakunzi bacu rero, nimuze gucikwa n'ikiganiro cy'uyu munsi kuko turumva umwe mu bafite ubumuga bukomatanyije utwara imodoka. Si ibyo gusa, turumva n'umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu nteko nshingamategeko y'u Rwanda atubwiraho urugendo rwo kuvugurura amategeko arengera abafite ubumuga rugeze. Bakunzi b'ikinamico ngira nkugire, nimucikwe n'agace ka 20.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/54/14/11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp.
Kaze nanone mu kiganiro ejo cy'uyu munsi, aho mumaze kubimenyera ko kabiri mu kwezi tubagezeho ingingo zigaruka ku burenganzira bwa muntu. Uyu munsi turi bwumve abafite ubumuga bukomatanyije ku kijyanye n'uburenganzira bwabo mu kuba bahabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. U Rwanda rwasinye amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu, ingingo ya 7 ivuga ko abantu bose bafite uburenganzira bungana imbere y'amategeko. Ariko usanga ku bijyanye no gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ku bafite ubumuga ntibemererwa kuba bakorera urwo ruhushya. Abafite ubumuga bukomatanyije ni ukuvuga batumva, batanavuga, kuri bo ngo ni akarengane mu kuba nta byangombwa bahabwa byo gutwara ibinyabiziga. Samuel Munana, umuturage ufite ubumuga bukomatanyije utwara imodoka, avuga ko bafite ikibazo cyo kuba mu Rwanda amategeko atabemerera gukora impushya zo gutwara ibinyabiziga. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique. Turamwumva mu ijwi ry'umusemuzi we Kwizera Clementine.
Uratangira dusangiza ubuzima bwawe bwo gutwara imodoka.
Ubusanzwe nize gutwara imodoka mbona na permis, hanyuma nyuma nza kuza nyine mu Rwanda nkatwara, kandi kugeza n'ubu nta mpanuka n'imwe ndakora. Ariko kubona permis y'inyarwanda nabyo ni ikibazo, kubera ko itegeko kugeza ubu ntabwo ribyemera. Ariko gutwara ndatwara, nta mpanuka ndakora, nta kibazo mbona kirimo. Naho wenda nagonga, ntabwo cyabaye ikibazo cy'uko ntumva. Oya, kubera ko n'abandi badafite ubwo bumuga baragonga, bakora impanuka nk'ibisanzwe.
Hari abantu batandukanye ibibazo ukuntu umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga no kutumva atwara imodoka. Wowe ubigenza ute?
Uburyo imodoka iteye, ifite ziriya retrovisor 3, iyi imbere iri mu modoka imbere, n'izindi 2 ziri ku ruhande iburyo n'ibumoso. Izo ndorerwamo rero nizo dukoresha cyane kugira ngo tujye tureba uko bimeze, ukareba imbere yawe, ukareba inyuma uko bimeze, no ku mpande zawe. Kubera ko njye mba mbizi yuko ntumva, nkoresha amaso, binsaba kwitonda nkakoresha amaso, kandi nyine nkabishobora. Si ngombwa yuko mvuze ihoni cyangwa se umuntu aba avuze ihoni inyuma yanjye kuko mba namubonye. Imbere mba ntareba, kandi nanone niyo uri inyuma yanjye mba nakoresheje ya ndorerwamo imbere nkakubona. Nta kibazo rero tugira mu gutwara imodoka. Ikiza ni ikihe? Turatwara pe. Abapolisi bamwe namwe barabizi. Kandi nanone nta makosa dukora mu muhanda. Ariko ikibazo gihari kugeza ubu ntabwo dufite permis nyarwanda.
None kugeza ubu ngubu mubona hari izihembogamize mu Rwanda zituma batabemera gutwara ibinyabiziga.
Ni ibibazo bibiri. Abantu ubu baba batekereza kubera ko tumva arahita yibaza ngo n'ubise nibaguye ibonye. Aho niyo nicyo kintu bitwaza kica uburenganzira bwacu. Ntabwo basobanukiwe ngo barebe hanze y'u Rwanda. Ese aho bimeze gute mu bindi bihugu bimeze gute usanga rero bafunze hano mu Rwanda gusa ariho hari ikibazo honyine ntago bareba mu bindi bihugu bimeze gute nicyo kibazo ikindi cya kabiri ni amategeko yanditse niba byanditswe kugira ngo babivugurire babivugurure ushobora gusanga bibaye ihurizo bakavuga ati yazwi itegeko n'ukurimeze ugasanga ni urwitwazo bakavuga se ni gute watwara kandi ufite ubumuga bwo kutumva cyangwa se wenda n'abandi bafite ubumuga mu by'ukuri kuhindura iryo tegeko nta kintu bisaba leta nta mafaranga biri kubasaba umuntu arayatanga akiga agakora ibizamini nk'abandi rero ntabwo ari ikintu kiremereye cyane ku buryo cyaba imbogamizi ku burenganzira bw'abantu.
Ese si iryo mategeko uvuga atabemerera kuba mwatwara imodoka byibura inzego zishinzwe umutekano mu muhanda iyo utwaye ubona bimeze bite?
Nta kibazo kuko polisi bo ubwabo barabyumva baratwumva. Harimo umupolisi mukuru wigeze kumbaza ambwira ati ntago mbyumva neza mu by'ukuri arambaza ati se ni gute umuntu wize akagenda akagera ku rwego rwa masters akaba afite akazi akora akayobora organization kimwe nk'iyi ibintu byose akabikora akabishobora ni gute yananirwa gutwara imodoka icyo cyonyine cyamunanira nawe ntago yumva impamvu y'ibyo bintu akavuga ati rero ubwo uburenganzira bw'abantu ugomba kubahirizwa
ukurikije imbogamizi muhura nazo ubona hakwiriye gukorwa iki
no kugira ngo iryo tegeko rihinduke abashinzwe gutanga ziriya permis cyangwa impushya zo gutwara ibinyabiziga nibaramuka babonye umuntu ufite ubumuga kutumva ntibamushidikanyaho ngo ntabwo uyu yashobora gukora ikizamini uyu nguyu ntabwo yumva ntagashobora gutwara bakanga kuguha permis nimba bivuyeho itegeko rikaba risobanutse nta kibazo cyaba gihari ejo nagenda nkakora bakayimba.
Arakoze cyane Kwizera Clementina, umusemuzi wa Samuel Munana, umuturage ufite umuga bukomatanyije bwo kutumva ndetse no kutavuga. Avuga ko hari igikwiye gukorwa amategeko akavugurwa nabo bakemererwa gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Kuko nawe amaze imyaka 7 atwara kandi ntarakora impanuka, nubwo uruhushya rwo gutwara ataruboneye mu Rwanda. Dukomeje n'ikiganiro cyacu mbibutse ko namwe mudukurikiye mwadusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo aho twabajije ese niki cyakorwa ngo abafite ubumuga bukomatanyije kutumva no kutavuga bagire uburenganzira bwo kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga.
Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/78/5411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Ubusanzwe iteka rya Perezida nomero 85 akarongo kaberamye 01 ryo kuwa 2/2022 rishyiraho amabwiriza rusange agenga imihanda n'uburyo bwo kuyigendamo mu ngingo yaryo ya 7 ivuga ko uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwimwa cyangwa rwamburwa abantu bafite ikibazo cyo kutumva cyangwa kumva buhoro bikabije kandi ku matwi yombi bityo ugasanga bafite umuga bwo kutumva batemererwa gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Musorine Eugene, umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda, atubwira icyo bari gukora kugira ngo abafite ubumuga nabo bemererwe gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique, katumwumve turagaruka mu kanya.
abafite ubumuga mu byiciro bitandukanye bagaragaza yuko bafite ubushobozi bwo gutwara ibinyabiziga, bagaragaza yuko amategeko yo mu Rwanda kibazitiye mu bigendanye no gukora impushya zo gutwara ibinyabiziga. Nk'umwe mu bahagarariye abafite ubumuga, icyo kibazo urakivuga iki?
Buriya mu myaka ishize twaburana guhabwa kategori ya driving license ntayihari, ariko icyo dushima nuko dufite kategori y'abahari bafite ubumuga ya driving license. So ariko ibiganiro bigeze kure ku buryo abashinzwe umutekano mu muhanda tuganira nabo kureba capacity y'umuntu uko yafatwa n'icyamukorerwa kugira ngo nawe iyo ubwo burenganzira abubone. Ntabwo navuga ngo polisi turayisaba guha abafite ubumuga bose perimi, ariko turayisaba ko ireba mu bushishozi bwayo capacity y'umuntu gukorera perimi mu ngingo afite nkeya agifite zamufasha kuba yahabwa iyo license, ariko tutari buteze n'ikindi kibazo muri paburike.
None honorable, ubwo bushobozi umupolisi abona umuntu ufite ubumuga agafata icyemezo cyo kumuha uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, haratekerezwa iki ku kuba bwahuzwa n'amategeko ku buryo mu gihe umupolisi yagiye gukoresha ikizamini umuntu ufite ubumuga avuga ati ndashingira kuri ibi n'ibi ariko biri mu mategeko?
Twamaze kubona politiki polisi new polisi yadushyiriweho, mvugamo social protection yo kuzayihuza, ariko igikurikira iyi new policy nakubwiyemo classification categorization yo kubona ibyiciro by'abantu bafite ubumuga, ariko apana muri hango ya muganga ahubwo mu buzima bwose. Ikiri bukurikireho rero ni ukwamendinga amategeko dufite abiri yarengerwa bafite ubumuga. Niyo mpamvu leta yadushyiriyeho politiki nshya kugira ngo tuvomemo twameninge amategeko arengera abafite ubumuga ajyanye n'igihe. Mu kuza kuyavugurura turagenda twakomplayinga n'izo needs nahoze mvuga ku bafite ubumuga ibyiciro byose, haraza kuyongerwamo izi needs zose turimo tuvuga zandikwe, ariko nanone imikorere cyangwa amateka y'uko bikorwa n'izindi nzego, kuko ubumuga ni cross-cutting bikora ubuzima bwose, nta hantu bitakorerwa bitavugirwa. Nabo bakagenda bareba kuri ya polisi, kuri ya mategeko na n'izi bashyize muri ayo mategeko.
Arakoze cyane Depite Musorine Eugene, umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda. Aho avuga ko batangira urugendo rwo kuvugurura amategeko arengera abafite ubumuga ku buryo amategeko azaba anakwiyemo ibigenerwaho kugira ngo abafite ubumuga bahabwe uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Tunashimire mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique wamuganirije. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, mbibutse ko namwe mudukurikiye mwadusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo, aho twabajije ese niki cyakorwa ngo abafite ubumuga bukomatanyije kutumva no kutavuga bagira uburenganzira bwo kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga. Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 0728 02 32 32 cyangwa se kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Dukomeje n'ikiganiro cya none, tugeze mu mwanya wo kumva ikinamico ngira ngugire, tukaba tugeze ku gace ka 20. Katukumve, turagaruka mu kanya. Zerukana Karisita ashimira mwarimu umupenzi kubakira yamuhaye, ariko ndamwumvisha ko biba bikwiye n'ubwo umwe ari impunzi yamutendera undi akaba umuturage wa Cyanzige, ndetse n'abasaba gutera inkunga klabu y'imbyino ya ba Valentine igamije kubiba amahoro mu rubyiruko. Baba barabyemeye sera, nimukurikire umukino.
Ese mama wariye ko ataza kunywa icyayi? Aragira ngo anyereze. Muhamagare Valentine.
Mama, uri he? Papa aragusiga kandi.
Ni baba we. Umukenyero wanjye ni ndo wizitse mu mazi koko.
Ni njyewe.
Wabikoze rero ndumukundiye wa mukobwa yo kuhuruka.
Nese kwa ushyize hariya nkagira ngo urashaka ko tufura. Nyine nahise mwinika kugira ngo ntaza kubyibagirwa.
Kurampe mukiye gusa. Niho naringiye kujya ku kazi nambaye. Gusa ndambara ikibahubu.
kwa hivyo na ina panzi
mbae umuchanye rose kwa ujana mubirori wa ujana kukazi
hajya ntabwo nakubwiye
rekata
baba terankunga baraza kudusura rero bagore kese twihaye intego yo kuza twabukereye nka presidente ngomba kugenda nakenyeye nyine nk'umunya cyanzige kazi maze bagenzi banje nabo bateguye imbyino
ubwo mwizeye ko mu bakora agafaranga gatutse mbabari
none
n'ubundi hari kizere 90%
ubundi se kuki ari mwe bahitsemo gusura mama ama koperative yose arinze
batwandikira ibaruwa batubwiye ko bahisemo gusura koperative yacu yo dusegekana kuri mitako y'abagore ngo kuko twigize hamwe duturuka ahantu hatandukanye ubwo nyine bashakaga kuvuga twebwe abanyacyanzige abanyamutenderi n'abarwakayuzo ngo kwihuriza hamwe bituma tugira ibitekerezo bitandukanye hakavamo imitako n'imirimbo myiza
niko nicyo
yewe ndumva imana isubiriza igihe ikanasubiriza rimwe ibibazo byose nanjye naraye mbonye abakiriya nabo ntake
Rahira, batari babandi batanu mpenzi yaguhaga.
Byarangiye barenza buda. Harimo abo mu nkambi ya Rwakayuzo, bakibo muri Mutenderi, ndetse n'abandi bakiriwe muri Cyanzige yo hirya yegere Rwakayuzo. Ubu tuvugana ahubwo ejo nzazindukira ku mupaka kujya kuzana indi mari.
Nuko rwose.
Chaganda kubwire rebe.
Urashaka kunyinda bose prof.
Kutu masai kiruhuko, senda kutinza hari kasa rugi yemi.
Mba yeo, tunumu kiruhuko nyingi. Mba kuja kuja na anji.
Ujahe, kutu kusanguli mubana bili kwa hano, waka jani muguru wa bata ashi.
Hewe gai profe we, jizana hindu tekera, fisaranu uja kuja,
kuja
yumeze neza mchanzigi.
Ni umba, ugusi gaya uja kusangila na abu honda, hami akoni miumvira ya wiza kuhinduka. Liko birazi?
Rekareka sinakwitezeza zo micyanzige. Bani sangira abanyamutendere.
Sahu. Bagiyucisha amake ko baducumbikiye kandi dufite amahoro yose ashoboka twabuze wacu.
Na, uratangiye amasomo yawe.
Rega, ntabwo ari amasomo ariko ndaguha ama mwana we. Ni inama ndakubwira. Urabizi ndakuzi kuvukira umwana?
Ha? Ndabizi ko nandeze.
Iwanyu ndabazi bihagije.
Cyane n'ukuri.
Ubukire mwari mufise ko ntabwo mugifise, ntimwabuteshejwe nabo mwita bene wanyu.
Kana zirangegera.
Aya mucyanzige ari mwo buryo.
Cha, byose byatewe nabo. Iyo navuga nsanga bahora bashondana nandi sinari kuba ndi munze.
Badu haye buhungiro, badu hakaza ubundi mwari mwicanze giye naho nashaka hose naza kugasaba kakama. Kuko noneho turabyemerewe. Musaza wawe nakora muri hotel y'icanze.
Kabisa yo ni vérité.
Nawe kandi nurangiza kwiga. Kimenye kwa prayinga ho. Ariho hose ushaka.
Ah, prof, ibyo tubiriye kutamvangira. Ngira icyo nshakiraga ndihuta.
Aha. Icyo sa ukubwira nuko inyuma y'amasomo club de danse iza guhura
ubwo izindi nyamagarikiye koko prof sinshobora kuyizamo urabize kanigiye kujya huko
baswe kuhagera niyo hamara inota 10 gusa urabinjira abandi baza kwiga
aha nako ndaza ndanabereka kuko wacyo tuvuze ingoma awi c'est une bonne idée
Yebaba we mbege icyunzwe cecega njye mu kwa ikunje kuwe mwanya maze nkubitinda na bikunze cyane niwe ukoreye kana afite babitwigishaga bashishika ikindi se
ayo kwenshi twabyiga gatishishika
hirya no kwirwoze
Chakula tu dastiza kwa ndiye mbeu kara kichuni. Kwa ni kwa bafu. Sabarati. Uzi.
Iki teruga.
Uzi mwe nakubwira ko mu rugo batatumira kudufasha muri club de danse yacu. Si byabaye impamoda.
Byakinze bite se?
Nyine. Natinyutse ndagira kujya mu ntike kujya mpara mbakekera ubusa. Ariko bari banyirengeje pe.
Ke? None se wafashuwe mwansuro.
Kashe kizi njino birazwe.
Kabisa.
Nzakomeza nze muri club nkuru ko nshoboye iwacu ntibabimenye. Kuko babimenye. Papa yanyirenza da.
Ruga. Ni wowe kuzahindura iwanyu.
Pe nzagerageza.
Rero ndumva hagara kuki wiyemeje babimenye batabimenye.
Cyakoze nibyo.
Hagati aho nari nagize igitekerezo cy'uko club yacu yasanira abantu. Akeka nidushyira hamwe tukongeraho ubufasha bwa papa, mwarimu mupenzi ndetse n'ikigo ntabwo bizatunanira ahubwo mu nk'igitekerezo cyo twaheraho we
nduza twasabira umunyacyanzige kuko ijya kurishihera ku rugo ntabwo twakwigisha abo mu nkambi kubana neza udahereye iwanyu
niko
njye mbyumva ikindi icyo gitekerezo ndagishimye bizajya bidufasha kwerekana imbyino twagiye twiga zitandukanye
babonye nk'abanyacyanzige bakubita ingoma z'abanyarwakayuzo bashayaye nk'abanyacyanzige n'abanyarwakayuzi bakaraga ikibuno nk'abanyamutendeje
nanjye ndabishyigikiye rwose ahubwo reka nkandike karamu yanjye ihera
ndunga usigaye nywa itabi
yego kugiye nywa itabi
icyo kibiriti kivuye mu mufuka w'ikabutura yawe ni ikiki
ahubwo se kariya gashashi gahinguka ko nakiki dore ibirimo biri kukujojobaho ruga
ni peteroli we ibi bintu ugendana n'iby'iki
tubwire ni ukuri
ndafashwe nyine nta kundi
urafashwe
valentine
karame
nakubwiye ko abagutejeje ubwo bose nzagutesha umutwe kugeza igihe bicurije
ariko nimfira
nyine nari napanze kuza kongeza butike ya Gilbert
ngaho da rugamba afatanya ibikoresho byo gutwikisha butike ya Gilbert ubusiherezo bye rizaba irihe mu gihe ategura kujya gusanira umunyacyanzi igihe yanateguye gutwikira umunyamutendere aho bizamugwa amahoro naho ubutaha
reka nizere ko mwaryohewe n'agace ka 20 k'ikinamico ngira nkugire nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo turimo turagana ku musozo reka twakire mugenzi wacu Uwicyeza Christella atugezeho ubutumwa mwadusangije mu kiganiro cyatambutse ubushize amakuru y'iminsi Christella
amakuru ni meza nizere ko namwe mumeze neza
yego tumeze neza ikaze rero utugezeho ubutumwa bakunzi bacu badusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize
urakoze rero bakunzi b'ikiganiro tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ibitekerezo mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize nabibutsa ko twaganiriye ku ngingo y'uburenganzira bwa muntu aho twagarutse ku burenganzira ku mutungo aho badukurikiye badusangije ibitekerezo ku kibazo twababajije cyagiraga kiti ese mubona hari ingaruka bigira kuba abaturage bahabwa imitungo ariko ntibayandikweho Kabera Emmanuel uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga yagize ati kutabaha ibyangombwa by'umutungo ni byiza kuko mu gihe babihawe barazigurisha bagakomeza kuba umutwaro kuri leta kudahabwa ibyangombwa ni ukubuzwa uburenganzira busesuye ku mutungo naho Nzabamwita Emmanuel uherereye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Mugambazi yagize ati abahawe amazu iyo basaba kugira uburenganzira ku mutungo wumva bikwiriye ariko nanone kutabihabwa bibarinda kuzigurisha naho niyo Mukiza Celestin uherereye mu karere ka Nyarugenge yagize ati abahawe imitungo birakwiye ko bayigiraho uburenganzira bityo nabo bakayibyaza umusaruro kuko bashobora no kuyitangamo ingwate muri banki bakahabwa inguzanyo bagatangira imishinga yo kwiteza imbere naho Olivier yagize ati kuba wahabwa inzu ntugire icyangombwa cyayo kikwanditseho biba bibangamye dukomereze kuri Clement uherereye Kimironko aho yagize ati ubutaka butakwanditseho ntabwo aba ari ubwawe mu gihe hagizwe ikigiye gukorerwamo nta burenganzira ubu kibufiteho kuko buba butakubaruyeho naho Gatete uherereye Rwamagana yagize ati kugira uburenganzira ku mutungo ni uko ubukwanditseho kuko aba ari uwawe byemewe n'amategeko bakunzi b'ikiganiro ubutumwa bwa none tuhiniye aha ariko nanone nabibutsa ko ibitekerezo ku ikinamico ngira nkugire nabyo tubihaye ikaze mugenzi wanjye yasubirana ijambo
arakoze Christella ndetse n'abakunzi bacu baba badusangije ibitekerezo byabo ku ngingo tuba twaganiriyeho tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu ikiganiro cyagarukaga ku burenganzira bwa muntu nk'uko mumaze kumenyera rero tukibagezaho buri nyuma y'ibyumweru bibiri uyu munsi twaganiriye ku bafite ubumuga bukomatanyije ku kijyanye n'uburenganzira bwabo mu kuba bahabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga twumvise ubuhamya bwa Samuel Munana umuturage ufite ubumuga bukomatanyije utwara imodoka aho asaba ko abafite ubumuga bukomatanyije nabo bakenerwa gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga muri iki kiganiro kandi twumvise Depite Musoline Eugene uhagarariye abafite ubumuga mu nteko nshingamategeko y'u Rwanda aho yatubwiye ko batangiye urugendo rwo kuvugurura amategeko arengera abafite ubumuga kuburyo aya mategeko azaba anakubiyemo ibigenderwaho kugira ngo abafite ubumuga bahabwe uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga si ibyo gusa twanumvise agace ka 20 k'ikinamico ngira nkugire
wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri 0728022832 cyangwa kuri 0778581414 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp
Nshuti bakunzi bacu, reka tubashimire mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro. Nge twabanye kuri mikoro nitwa Uyisabye Christina, Mizero Crispe yarari ku buhanga bw'ibyuma, mu gihe na Dino w'amahoro yarahagarariye iki kiganiro. Mukomeze kugira ibihe byiza.
Me dejan el hecho.